hika hoha tushi gilish.
Itto luwal no wodi asele mun ille jaman ni laado Muhammad sallallahu alaihi wasallam no itti luwal den no minon du min ko jidun hana hunde sunna wana hunde fina tawa non ko handi ma woni der gurnda ni do tabe ittanama luwal wanja mu be den kambe gonno doctor kulle kewde ittetede der jiyam wauta famede wiede kujum maneji non
de kaza de kaza
ko sabi ko neddo no singene luwal
haka nan ba komi ma
nini jiyam dan tirte watta hunde fuy gam no yida de basi gon wala e neddo wakkati warde wakkati no wayi buytude jiyam sabu jiyam itete dam e luwal dam no sedi e iri dan loktorobe ittanta ne no jiyam non tawadan le tayre tagado dan woda neddo fu ittana do luwal seni dum wada lebbi didi na tati en no wawi ittane de luwal kadendan ga onji lara bobbe no gollida hadisi kamen kan joppay dum de neddo sami fa nokku gon nawnake e mudum ya de tayre taja nadum jomu no wawi ittanede luwal nda Allah jabi fu no sellitan wawtu gomdo neddo de golli no yam bandumun no wati nda ittanama jijam fu no mata beldum bandumun sanne
kaji dadi inshallah
wakan mo kalto endan fi singugo luwal den yara chagal e jile modon jong dum sabi joppol majju
mo mafi yawancin anan Niger ainihi
der Niger annasaraku wadi ko itto luwal yoppa loktorobe jamani be andana hunde fulay adina ngarta wi'a dum woda nane ladda ngako woni enimbe jahilaku e wakitaade annasaraku wadi ko kulle fina tawa kewde ngala no ngade kadenda nimbe dum ngala no ekkitongal sako dum wade
ba akoya bari ayishi
toy e bi adama luwal wawi singede
kada ciwo kace so kake
dani wala to naute ko bida aida na buita jiya mada arande fulual na wawi itede e wala woneddo bawo neddo genon mudum kambe der hawru e yasin hawru don fu momin bita wanjam kan woni itto luwan kano mido ela nimbe jamude kulle mu en gon to kebu sottorade nimbe nangude fina tawa lobbo yopude hunde ko woda
suna kama igya ribabba
Sweet Lord, I am the Lady.